Timoteyo wa kabiri, umutwe wa kane. Ndakwihanangiriza ntanze Imana h'umugabo hamwe na Kristo Yesu uzacira imanza abazima n'abapfuye, no kubera ukuza kwe aje kwima ingoma ye. Utangaza ijambo ry'Imana, urivuge mu gihe cyiza no mu gihe gikomeye. Ukosora abantu, ubacyahe, ubahugure, ufite kubihanganira no kubigisha ubutitsa. Koko igihe kizaza abantu bamwe be kwihanganira inyigisho zishyitse, ahubwo bakurikiza ibyifuzo byabo bwite. Bityo bazikoranyirizaho abigisha benshi, bababwira ibihuje n'ibyo bashaka kumva. Bazajya bica amatwi ngo batumve ukuri, ahubwo bahindukirira ibitekerezo by'imburamumaro. Nyamara wowe uramenye, uko byaba kose, ujye wirinda muri byose, wihanganire kubabazwa, ukore umurimo wo gutangaza ubutumwa bwiza, bityo urangize umurimo washinzwe n'Imana. Naho jyewe, dore ubu ndenda gutangwaho igitambo. Igihe cyanjye cyo kwitarura kirageze. Narwanye intambara nziza, nageze aho dusiganirwa kugera, kandi Kristo twemera namukomeyeho. Ahasigaye, nteganyirijwe ikamba ry'ubutungane, ryo Nyagasani azangororera, we mucamanza utabera, umunsi azazaho. Sijye jyenyine azariha, ahubwo azariha n'abantu bose bazaba bafitiye ubwuzu kumubona ahingutse. Wihatire kungeraho vuba, kuko Dema yantereranye abitewe no gukunda iby'iyi si. Yigiriye Tesaloniki, Kiresensi ajya mu ntara ya Galati, naho Tito ajya mu mujyi wa Dalumatiya. Luka wenyine niwe turi kumwe. Uzaza unzaniye Mariko, kuko angirira akamaro mu murimo. Tikiko namutumye Fezi. Uzaza unzaniye Igishura na Sizitirowa kwa Karupo, hamwe n'ibitabo, cyane cyane iby'imizingo y'uruhu. Umucuzi Alegizanderi yankoreye ibibi byinshi. Nyagasani azamugirira ibihwanye n'ibyo yakoze. Nawe umwirinde, kuko yarwanyije inyigisho zacu bikomeye. Mu iburana ryanjye rya mbere ntawamperekeje, bose barantereranye. Imana ntizabibahore. Nyagasani, we twari kumwe, bityo mu bubasha ngo ntangaze ubutumwa bwiza mu batari Abayahudi, bose babwumve. Bityo yangobotoye nkumvanye mu rwasaya rw'intare. Nyagasani azandokora ibibi byose bangirira, nyuma zangeze mu bwami bwe bwo mu ijuru, nahabwe ikuzo kw'ibihe bihaye ibindi. Amina. Tashya, Purisira na Akwila, kimwe n'ab'urugo rwa Onesiforo, Erasto yagumye Korinto, naho Tirofimo na Musizi Mileto arwaye. Uzagerageze kuza mbere y'amezi y'imbeho. Uburo na Pudensi na Rino na Kiraodia n'abavandimwe bose ngo mutahe. Nyagasani abane nawe, nagumye kubagirira ubuntu mwese.